doorashada xubnaha xisbiga midigta ee conservative-ka Canada ayaa lagu wadaa inay dhawaan ka qabsoonto dalkaasi kadib markii meesha laga saaray hoggaamiyihii hore. Murashaxiinta qaar ee xisbiga ayaa ka hadlay inay wax ka qabanayaan dhibaatooyinka haysta bulshooyinka laga tirada badan yahay, halka mid ka mid a murashaxiinta uu si gooni ah carabka ugu dhuftay dhibaatooyinka haysta soomaalida dalka Canada. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Nuur Xaaji.
ilaa lix murashax oo ay ku jirto haweeney madow ah ayaa u tartamaya hoggaanka xisbiga conservative-ka ee heer federaal. Waxay ballan qaadeen wax ka qabashada arrimaha dhaqaalaha, caafimaadka, shaqo abuurka iyo waxyaabo kale. Tartankan ayaa imaanaya kadib markii bilowgii bishii Februari ee sanadkan ay codeyn 73 iyo 54 hoggaanka uga qaadeen xubnaha baarlamaanka federaalka ee xisbiga. Erin O'Toole oo ahaa hogaamiyaha xisbiga 2020-kii. Doorashada hogaamiyaha xisbiga ayaa lagu wadaa inay dhacdo 10-ka bisha September ee sanadkan. Lixda murashax waxaa ka mid ah Patrick Brown oo horey u soo noqday hogaamiyaha xisbiga ee gobolka Ontario, haddana ah duqa magaalada Brampton ee gobolka Ontario, kaasoo si gaar ah uga hadlay dhibaatooyinka haysta Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah oo uu sheegay inay u baahan yihiin in wax laga qabto. Maro Soomaalida la hadlayay waxa uu yidhi:
To my friends in the Somali community, I am so grateful for your contributions to Canada and our community. As Mayor Brampton, I am proud to say we have a large Somali community here. They have taught me so much about your culture.
Saaxiibadeeda jaaliyadda Soomaalida, waxaan si aad ah idinkaga mahadcelinayaa waxtarkiina Kanada iyo bulshadeenna. Ka duqa magaalada Brampton ahaan, waxaan dhihi karaa anigoo ku faanaya inaan halkan ku haysano Soomaali badan. Waxay wax badan iga bareen dhaqankiina. Xilliyadii hore conservative-ku ma sameynin shaqo fiican si ay idin soo gaaraan. Waa laydin hilmaamay. Anigu ma ahi conservative noocaasa. Waxaan eegay qaar ka mid ah caqabadaha ay wajahayaan Soomaali Canadianka. Boqolaal caruura oo la dilay ama la la'yahay oo ka soo jeeda bulshooyinka nugul ee waalidiintoodu ay barooranayaan meherin waxala. Waxay sharciga uga baahan yihiin cadaalad. Marka laga hadlayo sinaanta, waxaa jira cunsuriyad sida sharciga Bill 21 ee Quebec. Ma ahan in laydinkula dhaqmo si ka duwan qof kasta oo kale. Canadianku waa Canadian, waana Canadian, iyadoo aanan loo eegin midabkooda ama waxa ay rumaysan yihiin. Waxaan rabaa inaad ogaataan inaan idin la jiro. Waan idin maqlayaa, waan idin dagaalamayaa. Waxaa iga go'an inaan wada shaqeyno. Waxaa iga go'an inaan sameeyo xisbi conservative oo dhexdhexaad ah oo qof walba uu dareemayo horumarkiisa. Waxaan rajaynayaa inaan idinla kulmo mustaqbalka dhow.
A Canadian, no matter the color of their skin or their beliefs, I want you to know that I'm on your side. I hear you. I'll fight for you. And I'm eager to work together. I'm eager to build the modern conservative party that everyone feels at home in. And I'm looking forward to meeting you around the country in the near future.
Haddaba Cabdikariim Cumar oo ka mid a dadka sida dhow ula socda doorashada hoggaanka xisbiga conservative-ka lana shaqeeya Patrick Brown ayaan weydiiyey waxa uu isleeyahay. Patrick Brown waa uu ka qaban karaa dhibaatooyinka haysta Soomaalida Canada.
Waxa uu inoo qabanaya Patrick Brown, Soomaali haddaynu nahay dalkan Canada, waa caruurtii Soomaalidii oon xal loo helin in xal loo keeno hooyooyinka Soomaaliyeed iyo magdhow. Waxa oosoo ka go'an inuu u dagaalamo xijaabka. Waxa oosoo ka go'an in uu dadkeenii halkan ku duqoobi doono in uu u dhiso guryo duqooshinka. Waxaa ka go'an in marka ugu horeysa uuna siiyo Soomaali haddaynu nahay waxa la yidhaahdo community center service oo building ah ay Soomaali leedahay. Haddii taas aynu rabno inaynu hirgelino, waa inaynu u istaagnaa, aynu garab galnaa.
Xisbiga conservative-ka ayaa hadda ah xisbiga mucaaradka rasmiga ee dalkan Canada. Murashaxa ku soo baxa tartanka hoggaanka xisbiga ayaana noqon doona qofka rasmiga ah ee xisbiga ku mateli doona doorashada hoggaanka dalka ee dhici doonta sida la filayo 3 sano kadib. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.